This is DJ P-Boy, the big man himself.
P-Boy. moyo wa mapendo nipeleka kwa Bwana ulio jaliwa peleka kwa moyo wa mapendo nipeleka kwa Bwana ulio jaliwa beba mikono ni ulio jaliwa peleka kwa Bwana upate baraka beba mikono ni ulio jaliwa
DJ P-Boy, the big man himself.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Mama na bibi,
DJ P-Boy, the big man himself. DJ P-Boy, the big man himself.
Sita hitaji tena.
katika matatizo wote wanikimbia, wewe nimekupata nitakushikia.
Mixtapes will result in you missing out on some real good shit.